nawantiri onon kettini studio kalangu habaruji e fulfulde enen godi yande joyi no terminta sappo e joyi hande ni sambe habaruji me haltana hala hono yimobe ho etebe gam batte yimande himbe politique wakati be ngatta propaganda tefol himbe ko hewi e majju fuu yama halaji jannoje kany woni e mudun en nanan dum e sabi non ne fawarjo to ete gabi wonana e region mo mara to wonato fawarjo ni hono hippiter goddon wadi don du kondan debbo goddo dilidama mer mo gabi filonto en no enoy dum warri yewter men pinane studio kalango haltana hala hono sator maji ko lati her rubina mi en du kondan joddibbe no ngandira har fila ko darto olkugol jamme ko nande mudum don dum adan goje maymuna gazibo o filonto en yerno bawri altiner fu do fila sariaji hande ni min sumana amadon ko jangantan habaruji di doni e fulfulde yerno kan en do filla ko e kibaruji en kali hala do leydi Niger seni wakati hono fawarjo propaganda tefol himbe ummeke ga alle e cuba ko watte wakati ji goddon hono fawarjo do yimo won ko adate itole yasin gam batte war yimana himbe ben enda kana won be bi ko hewi e majju fu no wada yettoje yaade himbe be piltoto lambe enda yaaji dogo goto e jogid andal do fina tawa adaji meden o filene ke dum bandi min mbiete do fawarjo do ko na rabia may kan ko landimo
munen do anje wup kay do sawar fu wadataaki sey wi e jehe tefo e mane jeyaado nokkure manere leedi manere kan he himbe mum gara minen yimobe be leedi du miden joodi sey ni de jimi mabbe burtake ko min nana ko be bi der majji ibe yetto himbe yaade der majji to minen yettoje de dum no nawo min sanne debe co yake wurudu wala mu hebe kade demin portama do rawi sey min bi e ir poke de min gon miden gadani tawi du min nyamay min jare wadube poke be kay dilli yimobe andabe ir sogo abada jennay goddo seni sifaji lobbi e sembin dinde himbe hawtidaade mantoje lobbe uminoje payande handen seni munyal politique kan waddi yimobe bendu dum hana tawangal mabbe mo anda neddo anda to neddo jumi noy mantirta neddo
be san komi kake ba
Maître Ali Sirfi Maiga latido kanyum woni kedowo hakkunde himbe leydi gambatte fondude be o tawale jahangal region mo zender to adori gambatte war wala pirtol ko himbe yaade filako darto jonde hakkunde bibe adama be e fi politique woni hande de enda o yahi to enda zender sakitoto ya maradi e tawa doso kanyum etlebere e gallu nyemay dum fugal firgol ko himbe be enda nani yewter fawalje Mustafa Mamman Sani ko neldo e do fi jahangal makko to enda zender kanko Maître Ali Sirfi Maiga
jonde jam hakkunde nimbe fondugol mabbe e dume woni gollal kedo hakkunde nimbe mo leydi dum woni koro jahangal tindi e pirtugol ko e ko kedo hakkunde nimbe mo leydi fuddi kengan ton zender dum do fu gam no nimbe kani jogoro ko e mun fadde cubaaki warde wakkati gadol mun e chagal mun maître ali sirfi maiga kedo hakkunde nimbe mo leydi
to late jinganobe ko ardibe politique bi late bibbe leydi jinganobe ko nafa leydi din e ko
ngal gollal no wodi nafaka Mamman Gentil secrétaire général mo gallure zender
kedowo moƴƴina hakkunde himɓe o enda ko hojidomu kam woni jantawe hakkunde himɓe no ɓuuri cawrineɓe en nani du andal du haali wiide jam kañum ɓuuri safare
o kora haala du weeli Modi Baɓe Sanne Abdourazak Cheibou wi alsilamagal yamiri narral
min jaɓɓorake ɓerne worre o wari o wii himɓe ɗo min nani belɗum majjundu alsilamagal laabi jonde jam caka himɓe fa hannden ɗowtanade ko allah wiino no woodi filla jonde jam caka himɓe
jinganoɓe hakkeji ɓiɓɓe leydi ɓen fi o no ƴeewa ɗum en mohammed rumour nani ko haali
minen jinganoɓe ɓiɓɓe leydi minen ni gatti koye amin nder majjum gam batte ɗum heɓa ɗum waɗa golle boɗɗe
caggal zender kedo hakkunde himɓe mo leydi o yatana maraji
nani jamma joyi yaade jeego lewru février dumnane noga e go'o kam wonno ko fande hen hono debbo goɗɗo latiɗo de loctorojo no enda loctoro wonde lewru wiyetego duman gada ɗum du kondande commune mo gabi région mo maradi noon ni on debbo woni ko diwta himɓeɓe du kondan garane gardi e kaɓorɗe diwti e makko dildi e makko caggal majjum du kondan fawara joni hono min jewdi e maire mo gabi o holli wiide ke hunde fuu ko wonno waɗɗo wonano waɗa hakkunde leydi men Niger leydi Nigeria o wi sey sembe watte ɗum hakkille sanne hakkude leɗɗi ɗe enda gane ɗam mallan maire mo commune gabi
avant hier
hecci ken ngam baka yippitere nde biɓɓe bonɓe gaɗi ley bima nden to ɓe dilliti e nimɓe jeetato ɓe garti kaden ley jemma joyi yaade jeego on to ɓe mbari neɗɗo goto no woodi fedde ɓiɓɓe bonɓe yaaɓe nder wuro dumangada tefude diwta de major loctorore bima ngada on tawi gori ko wala ɗon yehi maradi waɗoyde jeɗɗire dekotoɗo dow mu on wi jafta ɓe dillide e debbo ley durwo majju ne ɓe pellimo yabere ɓaawo e haala ka kalten ka imo loctorore maradi e sewrede ɓiɓɓe bonɓe ɓe dillidi e debbo on fey ko ɓe ƴami millioji sappo toy gori ko heɓta millioji sappo fa o yoofe kam laatiɗo loctorojo ligotoɗo non de posita sogeji ɓeyditama nder nokkure nden kadi
nonni fi o ena laatake fi noon ko hulƴini ko wonno hooƴata konno nokku sanne nder leydi men Niger ɗo enda ɗum du konda ni laatake nden ne sakkulla sanne keddi hono fawar jom gurtaɗo hara to ena kero Nigeria ko heewi fuu kulo majju noon e himɓe ɗum du saabe kadi konda ni hono rafi ndenago ɓeydake ton enda yeno docteur Dikko Abdourahmane jangguino mawɗo noon enda mo université Zender joguiɗo andal dow fi majjum o haalniri bandimi Mouktar Hammadou e dow callalal
filla diwtade himɓe ƴama ceede ɗum ni no hani e teede noon tariku mum daare e kaden du fa handen ɗum daara nafakka ɓe wonɓe no diwto himɓe ɓe endan goni no keɓa nder mum e ko sigila waɗude nder majjum tariki makko ni de daarama irko wona no waɗe nder cakantarare de enden ni no miccintina bow ka kikka ka himɓe gon jeyaɓe e leyɗe to rafi keƴoron hakkillo fukkigo e denaku tawa goni no gaɗa misari ir somali irak e leyɗe laara buɓe handen ni de en daari rafi keƴeran himɓe hano talkaku rafi sigila lobbo nder leydi ko rena himɓe e are mum'en kan en gonno gadda ko himɓe gom gartiri diwtade woɓɓe ƴama ceede ɗum endan lawol tewtewru mum'en rikiɗa kaden du ɗum lawol noon ko watta pelle bonɓe keɓa jawdi ko sembinɗina durwo mum'en ɓeyda du fa handen kulal nder ɓerɗe tagaɓe kewto ko durwonta ɗum endan
nanni jamma jokka mi e ñande asse ñalluno jamma muɗum jeegol lewru février ndu wonno ko fa hande hippitere wonde waɗi e dow fawar jondu konnan gollirde wonɓe nen waɗa laawol hakkunde hono sanam kañum e to wiyete tebaram tawa ndennene kadi konna koɓe gari ɓe kippiti kamɓe himɓe ɓe famaka mo enno ɓe gardi e jabbe bonɗe e malfaji ɓe mbuli looreji mawɗi koƴoji ono are tati kañum e ono fande kadi pila pamaro goɗon ɗum kaho ɓe mbuli ɗum caggal mum du ɓe dillidi e loore semmenta ka himɓe natto gon enɗa wakkati mum du konna ni ɓe kolli wonɓe ɗon enano golle miɓi kakkilo e koye mumen ɓe kulƴini ɓen ɗon fadde mabɓe dogude majjani himɓe illu sogueji gara e nokku on enɗa noni fawari joni ele habaruji ɗi no tawa du konna ni hono fi ko darto MSF kam wonno hono fedde leyɗi duniya har fila ko darto loctoroɓe wala kero jiyaɓe leydi France wonɓe ɗo leydi Niger ɓe gaɗi fawari joni du konnan gollal gon koɓe puɗɗi ɗum du konnan wonnana e dow waɗande himɓe pesoɗe ko hisinto ɗum ñaw ko wiyete menen jit ko ɓoyel to daɗe sukaɓe e mawɓe fuda ndenene kadi commune nayo mo ñeme won koɓe gaɗi ɗum kañum le loctorore magaria le région mo Zender saabu ɓe mbi nokkuɗe enna fuɗɗi no yi e menen jit ena no ɓanga ɓanga ɗum saabu ɓe gaddi ballaga mabɓe faɓe mbalta gomnati leydi Niger Dalili Agi Mahamat kañum woni dow inde MSF France ɗo enda leydi Niger nani ko haalni bandimi Diallo Mariama Kenda
min gonanano ɓiɗen gollidana e sarusi kawjiɗo cellal ɓalli himɓe mo région o amma baka ñame wala hen e haalaka kalten ka min tawa kinana tuugal nder lokotoroje magariyaɗen tomin goni miɗen tufanimɓe gam hisindeɓe ñaw ɓoylow daɗo witengo malangite ngo woodi du ko anduɗon malangite o nder lewru mars yaadi juin ɓuuri nangude nimɓe amma hitande hikka nde min keeɓi nokku to ngu wangi lawka ɗum waɗi komin gari gam tufude nimɓe woɗi du laabi fuu ko ƴama ko yata tufa nimɓe nder région ji ɗi to muradu tugal ngal wooda ɗon hedde loctorojo magariyaɗen do tugal ngal wattana jeɗɗire to commune nayaɓo ɗon do sayle hantode jeɗɗire nde e ɗum waɗi
noni yerno anduɗen ɗo leydi Niger caggal ndungu toɓi tileke remoɓe ɓen enda no woñƴitan golle gam batte wadde golle kaliji e ndema jarneteka nder ton enen dogal duci wona région mo Dosso ɗon du konna ni hono ɓe mbi gollal ngal ɗon waɗa sembe sanne gam hitande fuu na ɓe gadɗu nokkuje kese to ɓe gatto hono fawarjo kaliji ɗi enda eɓe keɓa du konna ballaga sanne yerno hoorejo mabɓe mo coopératique to enen dogal duci o haaliri o wini hunno ko laati ballaka no waɗa nafakka du no heeɓe e gollal ngal Alhaji Hamza Alassane kam woni on ɗon o haalni ɗum bandimi mbiyeteɗo Abdoul Aziz Dayuma.
golle ndeman kalijeji ɗum no ɗon waɗe sanne le commune duciiɗo no woodi no kuuje kewɗe to ɗum woni ɗum waɗe jon o misali sarkin saw tataɓo e togon hawtade e mballa pelle mballoɓe noona ka non noon fa hannde le wuro kuukan bokoy e ahooli awatirde keccire no wecciti nimɓe no e golle kalijeje gorko e debbo suka e mawɗo golleɓe kalijeje ɓe duciiɓe no ɗon keɓa mballa yaade to pelle mballoɓe kamɓe gomnanti dey ɓe ɗon keɓa caɗale far nyawdeji awatirde ndin kamɓe ndiyam fuudu leyno kuuje sarkin sawu go aɓo ɗiɗaɓo tataɓo e nayaɓo e togom to fora zuji ndiyam waɗa kamɓe satoji to nimɓe no kaani yoɓude ceede ndiyam ko ndewte ɗum tawi du ɓe mbowa ɗum ngam ɓe njiya iɗum caadi
batu hono dental leydi afrique wetende union africaine ko waɗa capantati e nayaɓo ɗum du kondani waɗaynani hono ele ñalaɗɗe endan mbiyen jeego yaade jeɗɗi lewru février nduɗo kanon woni batu o no waɗira woni neɗɗo fo joɗi wuro mum non eɗum waɗde vidéo ji ɗum haalda ɗum waddi ko fande ɓe koƴi horejo artoɗo golleji hono union africaine o endan mbiteɗo félix tshisekedi horejo leydi congo démocratique noon ni e nder majju o holli diidi ko diidi dow fi ko yiɗo golla dow muɗum ley hitande o hokkande endan goo kay tewtugol hono kulle ko hoƴano ɗo enda leyɗe men afrique yara leyɗe goɗɗe ɗum heɓe ɗum warte leydi fo yiita ko muɗum kañum e durduggol ñaw coronavirus ɗum du kondan wonno ko faa hande hono kabaru maɓɓe goto jiyaɗo RFI radio France haalan yimɓe noon ni caggal mum du fawar jomin andina on wiide ke har fila ko dart coronavirus odu kondan ɓe mbino han tawe kulle joƴƴine gam batte ɗum waɗa hono faa hande mosola kañum e sawrol himɓe e renugol himɓe jati studio kalangu woni ko kettini ɗon jogueɗon endan fa woɗan yaade yesso seeɗa kalay studio kalangu wadda mandeji kessi kasen ko holloto ɗum fa woɗan gollal duuɓi joyyi studio kalangu dow tokkitade yaadu leydi Niger non wontiri har yewtere men en pindol yeru no mbirumen altinaire fo eɗen andi en kaltina filla série aji hannde ɗumen woni ko série haaldo fi ko darto hono joddiɓɓe laatiɗo goɗɗo on torra goɗɗo har olkojini har piyol goɗɗo e ko nandi e muɗum e waddude en kay kullantereje ko laati weela himɓe fey seeɗa ɗum ɗon dukona hunno ko laati ni hono série aji ne wodi ko haɗi dow majjum yeruno madan goje maymuna gazibo goto e mumin jewditto o haalani e laawa ngal kanko abdourahmani rokke yattu kan woni ko yewtiti
noy ɗum tindinira sulnare caka gondo e gondo
holko caka jobdiɓe fino ko wawta haaɗi woɓɓe keɓa ɗoygol no wawa waddani woɓɓe saɗarma nder gurnam maɓɓe faamima fi cellal maɓɓe nde ƴewama fino jaaɓuɗo hakke gondal
ɗo leydi Niger ɗum wawa limtede hano sulnare caka gondo e gondo
hano olko na gattol waajuji nder ɓaale fijirdeji gaɗeteɗi nder hôteliji na nder baruji to ɗon kay laawol séria yardarake e mum ngam nokkuje noon to lumaako amma hana kan haɗa wondiraɓe maɓɓe ɗoygol baako hunde noon ko laawol séria haɗay ɗum hannda nder ɓaade worde yimɓe gonno joddi neɗɗo waɗa nokku golle to gaɗo leece na golle fuu ko wawta waddi olko na wakkatiji gondo ɓiɓɓe golle no unali orɗum yande tati ñalowma o wakkati do noon ko ɗuuɗal himɓe no giɗi puk ko fowta no nder mum gaɗol tendeje dow laabi na basan kayka dambugal ɓaade ma ngam kaɗa himɓe bittade hunde noon ko yaaɓe laabi séria ñi'oɓe soroji mawɗi nder ɓangeje ko ɗuuɗal tawaɓe ɗon fuu walana hoggoji pamari ɗon ɗo nde ƴewama ano panɗinol ɓi adama no
de ɗume laabi kiite leydi bi'i dow majjum
laabi séria ƴewatana rafi ke ƴornan andal noon dow fi gurnam neɗɗo fuu no handi tawre e andal wakkati on ɗon moye fuu no andi hakke bandu
moye wawi darade ko watta ir majjum acce
le juge civil
kiitotoɓe seni mawni yotto to procureur sabi kan hawji wartirgo himɓe dow laabi hunde noon ko watta caka neɗɗo e neɗɗo ɗum saabi ko yettatako ko kaɓɓiniɓe law
neɗɗo e hoore mum noy tokkira ko watta dum acce
si vous êtes victime de trouble
deni der gondel orko suuli on onon paabi ko don jardo gam fasano tewta hakkem deni agoto don ada waawi tefa sedama hanu ko dya fotoji den ko jara bojjima to suudi kiti der wuro to gonda
civil de votre localité
e do don ko habru fulfultili assalamu alaykum balanta jamwali